con sa galera americana, sa galera americana, sa cantata fanno romo, ma meglio il capeggio. Arcafune da quanto tavi a gheffa tutta sagale America baganagata tani sagale in America sagantan afano romo radio ni afi televisioni dan magala Washington DC rakani sini de barsu copy guya harra kibtata fulvana kuna sagal barakuma lama abdidami sadi kalakosa Ethiopia timo fulvana toko barakuma lama af kutaja kabatet ya tejira guya jalkaba barahara kumalama afi kutajaati baga nagat angesani baga bok abirra argitani sini jenna galgala kana odu wadi ko pilwan kanu kesa kani isinitimu avdemu kani sin kesu meson bafqadu murodati qopi kenya galgala kana kesati odu wani wa e kabaji barahara Ethiopia ipta commission mirgana moma Ethiopia kennet afi wa e buqato tnamotan kesani ra buqani akasumasi qopi kenya torbani wa e ummata oromo kana bektu jedu jalatti wa e ayana yenya kana saba oromo biratti kabajamu afi demanu dabalate gabasale dimota addadaratti kendaan qabna kandurso oduda hamagarudut darbina amatubul saganta kenya tinojidin tura
Akamoltan hordoftota Kenya oduhar akan sinittimu an mitikku fikaduti. Ethiopia kesatti ayyaanni barahara heddu jallatamu kabajama jira. Hatawu malee ummanni biyyatti qormaata sodaachisa qaala insa jireenya olkaa dhufe jalatae ayyaanicha kabajacha jira. Gama siyaasaan tasgabbii dhabuun gama dinagdeetti darbee dhufeen akka ta'e dhas jedhameera. Akka gabaasa Associated Pressitti magaalaa guddittii biyyatti Finfinnee fi handhuura gabaa biyyattii kan taatetti yommuu ol seenamu qaala insi jireenyaa akkaan jiraachuun ni mul'ataa jedha. Daandiiwwanii fi suuqiiwwan halluuwwan garaagaraa fayyadamuun waan gabaa ayyaanaaf ofitti nama harkisu kan yeroo muraasaaf turu fannifataniiru. Garuu ayyaana kana jalagatiin meeshaalee barbaachisoo kanneen akka shunkurtaa, lukkuu fi mi'eessituuwwanii dabaluun dhugaa lafarratti calaqqisudha. Fuulli namoota bittaaf gara gabaatti ba'anii meeshaa gaafachaa jiranis ajaa'ibsiifannaa fi yaaddoodhaan kan guutame ta'uu irraa dubbifamaa jedha gabaasni Associated Press kun. Adaanech Mallasa jiraattuu magaalaa Finfinnee kan taate haadha mucaa tokkooti. Mucaa ishii sofumaa guddisti. Kanaan dura daandii irratti fuduraa fi kuduraa gurguruun jiraachaa turte. Gatiin kuduraalee raabsitootarraa ittiin fudhattu akka malee waan dabaleef bittee dhiyeessuu dadhabuu ishee himte. Hojiin biizinasii ishee itti fufiinsa dhabuu himteetti. Yeroo ammaas kabaja guyyaa ayyaanaaf shunkurtii bituuf gabaa bahuu kan himtu Adaanech gatiin meeshaalee akkaan ol ka'uurraa kan ka'es meeshaalee silaa bituuf karoorfattee manaa baateettu dhiisuuf akka dirqamtes himte. Haalli diinagdee biyyattii jijjiiramuu fi qaala'insi jireenyaa dabaluu ilaalchise ogeessa diinagdee kan ta'e Konstantinos Barihee yaada Associated Pressiif kenneen meeshaaleen biyyattiin gara alaatti ergituu fi biyyoota alaarraa galchitu walmadaaluu dhabu akkasumas waraannii fi walitti bu'insoonni biyyattii bakkoota garaa garaatti taasifamaa jiran sababoota isaan gurguddoodha jedheera.
Sarbiinsi mirga namoomaa bara 2015 keessa ture gara bara 2016 darbuu malaa yaaddoo jedhu akka qabuu fi rakkoon kun olaantummaa seeraa kabajuudhaan akka furmaata argatu kan gaafatu ta'uu isaa komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa ibsee jira. Oduu kanas mitikkoon nutti hima bal'ina.
Akka lakkoofsa bara Itiyoophiyaa bara 2015 Itiyoophiyaa keessatti waldhabdee meeshaa waraanaan yookaan hidhannoon deeggarame karaa nagaa hiikuuf yaaliin taasifame baay'ee abdachiisaadha jedhe komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa. Garuu immoo ammas sarbaminsi mirga namoomaa taasifamaa jiru hedduu yaaddessaa waan ta'eef bara haaraa 2016 akka ittiin fufneef golgaan seeraa itti taasifamuu qabas jedheera. Biyyattii keessatti walitti bu'insoonnii fi haleellaawwan mirga lubbuun jiraachuu sarbanii fi bakkaa bakkatti socho'anii jiraachuu irratti ga'aa jiran hedduu yaaddessaadha jedhan itti aantuun komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa aadde Raakeb Mallas. Bara 2015 biyyattii keessatti keessumaa kaaba Itiyoophiyaa naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti akkasumas naannoo Oromiyaa naannoo saboota sablammootaa fi ummattoota kibbaa duraanii keessatti walitti bu'iinsii fi wal waraansi irra deddeebiin taasifamuun lammiilee nagaa baay'ee irratti sarbamiinsa mirga namoomaa geessaniirus jalaan addeeraa keba. Akka gabaasa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti naannoo Amaaraa, Tigraay, Oromiyaa, naannoo sabaa, sablammootaa fi ummattoota kibbaan alattis bakkoonni rakkoon sarbamiinsa mirga namoomaa itti mul'atan naannoo kibba lixa Itoophiyaa, naannoo Beenishaangul Gumuz, Somaalee fi Affaar keessattis daa'imman, dubartootaa fi namoota umuriin deeman irratti sarbamiinsi mirga namoomaa taasifamu hedduu yaaddessaadhaa jedheera. Yuunivarsiitii Hawaasaatti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an Bafiqaaduu Dirribaa dhimma kanarratti gaafatamanii Itoophiyaa keessatti nageenya waaraa fiduuf furmaata humna waraanaan osoo hin taane furmaata siyaasaa itti barbaadutu fala jedhan jechuun Hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Sababa rakkina nageenyaatiin kan ka'e adoolessa darbe keessa barattoonni 15,000 ol ta'anii naannoo Amaaraatii fi naannoo Gambeelaa keessatti qorannoo kutaa 12ffaa fudhachuu akka hin dandeenyedhaa fi fulbaana 19 bara 2023 fudhachuudhaa fi akka deemaa jiranu tajaajilli madaalliitii fi qorannoo barnoota Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbihimtuun dhaabbatichaa Maanxagboshee Addaamxoo akka sagalee Ameerikaatti himanitti warreen qorannoo sana hin guutummaatti yookaan immoo amma tokko walakkeessa fudhatanii dhiisanii guyyaa kanatti qormaataa fi akka hirmaachuudhaaf taa'anuu ibsanii jiru. Sababa wal waraansaa kanaan kan ka'e waggoottan sadan darbe Tigraay keessatti kan itti hin kennamin ture qormaanni kunis jalqaba ji'a onkoloolessaa bara 2023 akka kennamuudhaaf deemu kan ibse gabaasaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin. Kanumaan gara oduu gara alaatti immoo yommuu dabarru balaa lolaa baha Liibiyaa mudateen lubbuun namoota 2,000 ol ta'u akka darbuu danda'u tilmaamamee jira. Hanga ammaatti reenfi namoota 700 olii argameera. Namoonni 10,000 ta'an immoo achi buuteen isaanii hin beekamne jedhameera. Gabaasa kanas bal'inaan ittaan isin dhiyeessina.
Balaa lolaa Liibiyaa gama bahaa magaalaa Deernaa keessatti mudateen lubbuun namoota 700 yommuu darbu kanneen baay'inni isaanii 10,000 ta'an immoo ammayyuu hin argamin akka jiran aangaa'onni himan. Barbaachi namoota badanii ammayyuu itti fufee kan jiru yommuu ta'u magaalaa Deernaa keessatti qofa yoo xiqqaate namoonni 2,000 du'uu akka danda'an aangaa'onni tilmaama kennaa jiru. Obomboleettiin galaana Meditiraaniyaan irraa ka'ee dilbata galgalarraa kaase magaalota bahaa Liibiyaa keessatti balaa lolaa uumamuuf sababa ta'uu kan himan aangaa'onni, magaalaan Deernaa garuu ishee baay'ee miidhamteedha. Kunis rooba cimaa roobeen hidhaawwan bishaanii caccabuun magaalittii guutummaa guutuutti diiguutu ibsame. Taamir Ramadaan Liibiyaatti ergamaan Federeeshinii Fannoo Diimaa fi Waldaalee Ji'a Diimaa Idil Addunyaa akka jedhanitti balaa lolaa kanaan namoonni baay'inni isaanii 10,000 ta'an bakka buuteen isaanii dhabameera. Taamir ibsa viidiyoon Tuunisiyaa irraa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Jeneviif kennaniin lakkoofsi namoota du'anii guyyoota dhufan keessatti kumootaan dabaluu malas jedhaniiru. Taamir ibsa isaanii keessatti waa'ee kirkira lafaa jimaata darbe galgala Morookootti ta'e dubbatanii haalli amma Liibiyaa keessatti raawwates akkuma kan Morookoo keessaa hamaa ta'uu ibsaniiru. Ministeerri muummee Liibiyaa gama bahaa bulchaa jiran Osaamaa Hamad ibsa kennaniin namoonni baay'een achi buuteen isaanii kan dhabame erga hidhaawwan bishaanii gurguddoon 2 cabuun bishaan irra galagaleen boodaa jedhan. Itti dabaluunis haalli magaalaa Deernaa keessatti ta'eeru dandeettii biyyattiin qabduu olis jedhaniiru.
Pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin himannaan Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantii ishee duraanii Doonaald Tiraamp irratti dhiyeessite sirni siyaasaa biyyatti kufaa jiraachuu isaa kan agarsiisudha. Kun immoo Raashiyaadhaaf gaariidha jedhanii jiru. Mitikuutu oduu kanas nutti hima. Itti dhiyaata.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin kibxata kaleessaa dubbii dubbataniin biyyoonni warra lixaa xiyyaarota jeetti F-16 jedhaman gara Yuukireenitti fe'aa jiraachuun isaanii waldhabdicha dheeressuu qofaafii jalan. Puutiin kana kan jedhan foorami diinagdee Vilaadivostookitti qophaa'e irratti yommuu ta'u yeroo ammaa kana lammiileen Raashiyaa eeyyama isaaniin humna waraanaa Raashiyaatti dabalamuu barbaadan guyyaatti 1,000-1,500 ta'an galmaa'aa jiru. Turtii ji'oota 6 darbanii keessattis namoonni 200,000-1,070 fedhii isaaniin humna waraanaa Raashiyaatti dabalamuuf mallatteessaniiru jalan. Haleellaan Yuukireen Korea wata bajji keessa lafa keenya Raashiyaan weerarame deebifanna jettee jalqabdes hin milkoofne jedhan Putin. Putin kana haa jedhan iyyuu malee humnoonni Ukraine sarara ittisaa Raashiyaa fi dirree albuudaa cabsuuf yaaluun gandoota bahaa fi kibba Ukraine tokko tokko deebisanii qabataniiru. Prezidaantiin Raashiyaa kun dubbii isaanii keessatti himannaan United States prezidaantii biyyattii duraanii Donald Trump irratti dhiyeessite himannaa siyaasaati. Kun immoo sirni siyaasaa United States kufaa jiraachuu isaaf agarsiistuudha jedhan. Kun Raashiyaaf gaariidha kan jedhan Putin, Ameerikaan sirna siyaasa dimokiraasii namoota biroo barsiisuuf yaaltu fakkeessaa ta'uu isaafis agarsiiftuudha jedhan. United States paakeejii gargaarsaa waraanaa isaa haaraa jettee Ukraaniif akka kennitu karaa ministeera haajaa alaa Antoni Blinken kan beeksifte torban darbe ture. Blinkens wayita Ukraaniin daawwataa turanitti dubbii dubbataniin Ukraan humnoota Raashiyaa ishee weeraran ofirraa ittisuu irratti wanti hojjette haalli jajjabeessaan jira jechuun dubbatanii ture. Ukraan injifannoowwan lafarratti argamsiisaa jirtu United States madaaluu itti fufti kan jedhan dubbii himaan ministeera haajaa alaa United States Matthew Miller ibsa wiixata darbe kennaniin galmi tarsiimoo waliigalaas Raashiyaan Ukraan keessatti akka fashaltu taasisuudhas jedhan. Kunis isa Kiyeeviin humna to'annoo isaanii jala galchanii mootummaa Ukraan isa karaa dimokiraatawaa filatameeru aangoorraa kaasuu dabalataa jedhan Miiler. Itti dabaluunis yeroo ammaa kana Ukraan lafa ishee Raashiyaan weerarameeru dhibbeentaa 50 deebifatteettis jedhan. Hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina Oromiyaa lixaatti rakkoo nageenyaa mudateen walqabatee namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an keessaa tokko tokko bara haaraa Itiyoophiyaa 2016 rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessa jiru furmaata argatee qe'ee isaaniitti deebi'uudhaa fi akka abdii qaban sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jaarmiyaan mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN Oromiyaa lixaa godinaalee wallaggaa afuran keessatti sababa wal dhabiinsa yookaan immoo walitti bu'iinsaatiin kan ka'e namootani 1725 ta'an qe'ee isaanii irraa akka buqqa'anii jiran beeksisee jira. Naakoor Malkaa dabalata qaba waliin caqasu.
Naannoo Oromiyaa godina wallaggaa bahaa aanaa kiiramuu keessaa sababa dhabamuu nageenyaan buqqaasamanii yeroo ammaa kana godinichuma keessa aanaa giddaa ayyaanaa magaalaa ayyaanaa keessa akka jiran namni bilbilaan sagalee Ameerikaatti himan obbo Galataa Dheeressaa jedhaman haala keessa jiran ni dubbatu.
Amma walakkaa nuunillee waggaa sadii keenyeedhaan waggaa lama ga'ee kan waggaa ga'ee jira namni baay'eenii duraa duubaanii namoonni isaanitti dhiyaatanii dura buqqoonee waggaa sadii keenyeedhaan kan buqqaane nama fakkeenyaaf akka kootti akka nama kumaa sadii afurii waggaa sadii ga'eera. Kana kadhatee ma jiraachaa jira lakkoofsi 75 wayiin hin qabu ishees fudhatanii manas gubaniiru ifdiima namaa kan keenya akkasumadha.
Bara haaraa Itiyoophiyaatti boru jechuunis fulbaana tokko bara 2016 seenu keessa gara qe'ee isaaniitti deebi'uuf akka abdii horatanis dubbatanii jiru obbo Galataan.
2016 kanatti nan waraazi bu'ee nagaan bu'ee biyya keenyatti deebinee qe'ee keenyatti maasaa keenyatti deebinee jiraachuu bichaa barbaanna. Nututuu qaamuma barbaachise irraa gargaarsa sarganne waaqa nu kadhatamnaanuma waaqumadha. Aman nagaa buusummoo waaqti nagaa buuse malee nagaan hin buuni. Kanaa fi akkasitti yaannaa yoo nagaan bu'ee hin gallaa ta'uu biraan qabnu maasaa keenyatti gallaa malee.
Godinuma wallaggaa bahaa aanaa kiiramuu keessaa buqqaasamanii yeroo ammaa naannoo Amaaraa godina kaaba Shawaa magaalaa Dabra Biraan keessa jiraachuu namni dubbatan biroos waa'ee haadha ijoollee isaanii bakka buqqaasamaniitti hafanii akka dhiphatan ibsanii jiru.
አስር ቤተሰብ ይዤን የተፈናቀልኩት አይነ ስውር እናት አሉን እኔ ከባለቤቴ ተለያይተን ነው የተፈናቀልነው።
አኒ ሮንቄራ ቡቃሰው ማቲ ቁዳን ፉረዴ ሀቲኮ ቀረብዳ ቤቴ ሀደ ሆራኮ እጅኒ ሰደደ ቡቃሰምኒ ከናፍ ጆሌ ፍረዴ አቺ በቀቹ ፈንድር ቀሜ ድሯን ወልጃለኔ ወልፎኔ ወሊገሌ ጅራታ ቱሬ ሱኑንዱኔ ያፌ አመ መጋላ ደብረ ብርሃን እንጅራ ijoolleen kun ergaadha isaanii wajjin wal arganii waggaan lama darbee waggaa sadii ta'uu fi ijoolleen ishee haala kam keessa akka jiran hin beektu isaanis akkasuma hin beekan haala baay'ee nama gaddisiisu keessa jirra jedhan.
Bara 2016 qe'ee isaaniitti deebi'uuf akka abdii horatan sagalee Ameerikaatti itti dabaluun dubbatu namni kun.
2016 የሆነ ተስፋ ይዞ ይመጣል ብለን እናስባለን። ብዙ ሀብት ንብረት ያፈራንበት ሀገር ነው።
በሪኩመ ለማፉ ረጃ ዲቶ ኮፊቴ ዱፋ ጀንያድና ብየት ቀበኝ ዶር ብየት ቆትኔስ ደልደሌ ስትጅጅረኒ ሞቱማን ወራነ ካባብየት ኬሰቱሬ ወልቀበቴ አልጅሩ ተስገቤሱ ደቤ ጀንያድና አመ ዋየሮርገቱ ፊዮነ ጋንዴ ቤነምኒ ቡቃሰሚ ህንዱምቱ አኩመ ከሌሰ ኤንገዳ ቄሳት ዴቤ ቀበኝ ወረቴ ያከጅራቱ አብደና አዋሰናል ኖጅን ከናንድሮ በተስካኑ ተቁት አፎሻ ተቁት ወሊን ጅራታ ቱሬ ገዳፍ ገመቹ ሶሊን ቆደታ ቱሬ አመስ ቀይሳት ዴቤ ጉያን ጋሪ ሱን ዴቤ ወሊን ጅራታ አብዲ ጅሩ ቀምና ጀደን
በራራ ዱፉት ሞቱማን ናኖ ጅሬኝ ይሳኒ ተስገበይሴ አከነጋን ዋራዋ ቡሌ ጋፈተኒ ጅሩ ቡቃ ሰምቶቱን ይኩነን ናኖ ኦሮሚያ ተጎተ ሙራሰ ደርበን ከይሰት ገመተኮን ወራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ ወቦን ሀሌላውን ነሞተ ነጋረ ትራወታ ጀቹዳን ጅራቱታ ፍሞቱማን ይብሳቱ ሬጅራ ጉርሙል ሪፕጥልልቱ ተከኔ ሊገሩ ጎቻ አከሲ ነሞተ ሜሻ ወራና ንደትንረታ ከይራወን ይረድደቢም ቤክሳቱ ሬጅራ ገመብራ ነሞ ይደቶት ኒፋኖ ጀጠመን ኦሮሚያ ሊጣኪ ሰት ነሞተ ነጋረ ታሌላ ራወታ ትሩ ይሳኒ ላልችሴ የሮ ገባሰሙ ለለቶት ኒያማራ ኦሮሚያ ሊጣኪ ስጅራተን ተኮቶኳሞ የሮ ሀሌላ ይሳኒ ተያጋመሚ ኦፍራ ፈጭሰን ፋኖ አከጀጠመን አከሱመ ይብሳቱ ረኒጅሩ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፎቦ ጅዱት መሪን ነጋ ከናንድሮ የገለሜ ቱሬ ነጋ ከፊዱ መሉ አብደተሙስ ኤርገሲ ማልረከጌ ሀጋማት ወንት ጀደሜን ጅሩ አቶ መሌ ወጎ ተሸነን ደርበኒት ልቡን ለሚሌ ነጋ ደርባትሩ ፊነሞትኒ ቡቃሰሙ ጅራቶ ተኤሬ ገባሳትሩን ኬኛ ኒያደተማ ዳብሌም እርጎተ ነሙማ ብየኬ ሳፈላ ሂደቶተ ሞቱማ ደበለቴ ጎች ገረጀቡማቲን ሂደቶተ ከሚንዩ ለሚሌ ነጋ ረትራወተሙ አከዳበቱ ጋፈቻ ከቱረኒስ ኒያደተማ አበትኒ ጉዳንቶታ አዱኛ አይኦኤም ኢትዮጵያ ኬሰት ለሚሊየን ሚሊዮን አፍርጫለን ባቲ ሰደድ ደርበ ኬሰት ቡቃሰሙ ከናፊስ አበሙን ነጋ ሰባተው ኤሬ ኢሳን ኬሳ ከኔም ሚሊዮን ሰዲታን ቀይሳኒት ዴቢ ሰመኒ ሩጀቹን ገባሴ ቱሬ ጃርማያ ሞቱ ሞተ ገምቶ መኒት ዋጅልቅ እንደይሳ አገርጋር ሰነሙማ ዩኤን ኖቻ ኦሮሚያ ሊጣ ጎድና ሊወል ለጋ ፍረኒቲ ሰባውልቲ ዊን ሰውመሜን ነሞትኒ ኩመድ ኢበቶርባፍ ኩመድግ ደሚሽን ይኦል ቀይሳኒ ራቡቃሰሙ ቤክሴ ቱሬ መኒ መሬ ምርገነሙማ ኢትዮጵያ ይብሳረባሴን በራራ ዱፉት ሞቱማን ረኮነ ገኛፍ ዋን ሰበበት ያደባሱን ፍርማታ ከቲ በርባዱ ጀቹን ሁበቺ ሰጅራ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ቶል አማሞ አስገራ ዩናይትድ ስቴትስ ዴብና አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰቲ ሐሌላን ሽሩር ኬሱማ ራወቴ ሉቡን ነሞተን ኩመሰዲ ደርቤ ፉልባኒ ኩዳቶኮ እኒ በረና ወጋ ድደሚ ለመፋሳቲ ጉያንኩኒ ኤርጋ ጉያ ያደኖ ናሞተኒ ሉቡ ኢሳኒ ባላሰናን አበኒ ተኤ ከበጀማ አማሃራ ገየጅራ ስርና ያደኖ በረና ኢረቲ ከነሐሳ ታሲሳኒ ፕሬዚዳንቲን ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ሽሮርኬ ሱማ ገመቲ ኦፌራ ኢትሱ አፊ ዋዳ ገለኒ ጅሩ ገባሳ ቬሮኒካ ባልደራሲ ኢግሌሲያሲ ቆጴሲቴ ጃለኔን አከታኑ ትቅንዴሲቴ ጅርቲ
ፉልባነ ኩዳቶኮ በረኩማላ ማፍቶኮ ሽሮርኬሶኒ ጠያሩ ተደልደላ አፉር ቡተኒ ዋልታ ደልደላ ዱኛ ሳ ኒውዮርክ ኬሳ ዋጅረ ሚኒስትሪ ትሳ ከዩናይትድ ስቴትስ ዮካን ፔንታገን ከናንዳረ መጋላ ዋሽንግተን ጅሩ ሩኩቱዳን ኢሳርፋፋሞ ድሬ ፐንሰልቬኒያ ኬሰት ኩፊሰን ነሞተ ገረ ኩመሰዲታአን ጉያሳን አጄፈመን ሄዱዳ ፍሮተን ሳኒ መዳሚራ ሳሙደት አመሌ ሳወሊንጅራ ሳይብ ራምሰራን እንተልሽ በላከናን ዱቴ እሽን ሰከጀቱ
If it's 22 years and this is the way I still feel like yesterday hard is my second child
yo gadig dami lamagute yu akuma wan kale sata etnat dagama sittimun dando natul fata mucako lamafaturte jedan obboletin hiram gonzales balaful bana kudatoko dakabe kanan dute
It just brings some haunting memories from that day.
Yadenno wangaddi siso guyasan tani ke saga tokono mattifida.
Kabajana mota waligala mi damani vjecha gaba sharafa malqa dunya sa New York ke sejrut erom rasa avcallinsan iyade tamani jiru. Ittantu presidenti United States Kamala Harris dabalate namonni siyasa heddun bakay roduran giddu galli daldala dunya dabate ture. ኢሰማን ሃተን ገረገዲ ኬሳት ስነ ያደኑ ቆጳይ ረትርማተ ኒጅሩ በለሊት ያራ ሰገልተሚ ሰዲ ሻንክስቪል ፔንሰልቬኒያ ኬሰት ኩፌን ነሞኒ ዱማን የሮማ ቃንሳኒ ዱቢ ፈሜቲ ሰገሌኒ ቅልሱ አገሲ ፈማቱሬ Akkasumas farfattoonni waraanaa sirna yaadannoo ministeerri ittisaa United States Lloyd Austin bakka argamanitti sirna Pentagon keessatti gaggeeffame irratti farfatan. Ministeerri ittisaa United States Lloyd Austin akka jedhanitti.
After the attacks, amid the horror and the grief, many Americans felt a deeper sense of duty to their communities and to their country.
Halila sana booda sodaaf gadda gidduutti lammiileen Ameerikaa hedduun hawaasa isaaniif biyya isaaniitiif dirqamni gad fagoo ta'e akka irra jirutti dhagaame.
Akkasumas lafa awwaalcha loltootaa Arlington, Virginiaa jiru keessatti giifti duree United States Jill Biden kanneen wareegamanii fi kabajaa qaban ibsuuf jecha abaaboo kaa'aniiru. Buufata waraanaa Angriicha Saalaaskaa keessa jirurraa immoo pirezidaantiin United States Joe Biden Ameerikaan sochii shororkeessummaa bifa hundaan jeequ diiguu akkatti fuftu waadaa galaniiru.
The resolve of the American people has proved we never bow, we never bend, we never yield. Terrorism, including political and ideological violence.
Kutannoon ummata Ameerikaa gonkumaa akka nuti hin jilbeeffanne, gonkumaa akka nuti hin gugguufne, gonkumaa akka harka hin kennine mirkaneessee jira. Shororkeessummaan hokkara siyaasaa falaasama dabalate waan nuti akka sabaatti garaagarummaa keenya karaa nagaa olaantummaa seeraa jalatti furuudhaaf dhaabannu faallaadha.
Kana malees qajeelfama demokiraasii Ameerikaa eeguuf tokkummaan akka gargaaru waamicha kan dhiyeessan Baayden miseensota tajaajila waraanaa fi loltoota soorata ba'an kanneen biyya kana haleellaa shororkeessummaa haaraarraa eeguuf gargaaraniif kabajaa kennanii jiru.
Christian Adams.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanii kan guyyaa qibxataa isiniif dhiyaatu waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhutti darbinaan nu wajjiniin tura. Akka aadaa Oromootti ayyaanni gubaa ji'a adoolessaa bara darbee irraa eegalee hanga irreecha birraa gahuutti itti fufaa deemaa jedhu beektonni yookaan immoo qorattoonni godina Wallaggaa Bahaatti ayyaanni gubaa waggaa 180 fi ega addaan citee booda gidduu kana kabajamuu jalqabee jira. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti beekaa seenaatii fi barsiisaa kan ta'an obbo Cheerinneti Waaqwayyaa haasofsiiftee qophii itti aanu qindeessitee jirti waliin hordofu.
Hayyoonni seenaa aadaaf duudhaa Oromoo qo'atan akka ibsanitti ayyaanni ibsaa yookaan ayyaanni gubaa dhahaa Oromoo bureeffachuudhaan baatii adoolessaa irraa eegalee sirnoota garaagaraatiin jala bultii qabee raawwatama. Hanga guyyaan irreechaa ga'utti jechuun sagalee Ameerikaaf himani. Obbo Charneet Waaqoyyaa hayyuu seenaati. Dhimmoota aadaaf seenaa akkasumas duudhaa uummata Oromoo waliin walqabatan hedduu irratti akka qo'annoo taasisaa turan himaniiru. Waa'ee ayyaana ibsaa yookaan immoo gubaa kana ennaa himan.
Ayyaanni ibsaa kun maal duukaa walqabata kan jedhudha. Dhahaa Oromoo duukaa jedhamee walqabata. Dhahaa Oromoo kun tokkoffaa adoolessa shanirraa kaaseeti. Hanga 12tti Harwaatoo jedhamee kan beekamu. Adoolessa 13 torbaan 10 tafa jechuudha. Irreessa torbaan 10 irreessi yaakutti jechuudha. Kurnan jedhamee beekama. Sana keessa sanyii facaasuutiin jalqaba gaafa waggaan haaraa jechuudha. Gannoo isa haaraa jechuudha. Ganna isa haaraa. Ayyaana ibsaa fi ayyaanni ifaa kun otoo mucha ingubin ombora okandamote tongubin wan ingada muwaniti yero duma hunduma dura buwa angubatu kaba boka bira ngelu isara jal kaba jitu kadati kanati familia tokke to nargi tokke ngelu kan daru alole sake sada angkenya amma tuni tabori ngelu kan tabore ngelu sara jal kaba jitu tabore sana buya tabore tuni buya jal kaba to gahara gaba sana mba ayana ifa kana dutte mijiri tijira ayana mijiri ayana mijiri kulmo midan ke samidan lafa odi kalani re fara jitu da yo kringiatan sanida isan wara isan kulmana ke tarawatu daru ni maskalihan oromotun isun delqaba wogga
ayyaanni kun godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti ni kabajama. Haa ta'utii akka godina Wallagga bahaatti bakkeewwan muraasarraan kanaaf jaarraa tokko oliif ayyaanni gubaa yookaan ibsaa addaan citee ture jedhan itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii aanaa Jimmaa Arjoo obbo Haayiluu Tolasaa. Dhiibbaa sirnoota mootummoota darbaniitiin akka badus ta'ee ture kan jedhan obbo Haayiluun waggaa 1980 booda bara kana yeroo jalqabaatiif baatii hagayyaa walakkeessa keessa aanaa Jimmaa Arjootti kabajamuu eegaleera. Rajran
barakanati yero jalqabati hagaye kuda tokko kan sararka ana kenyati kabinjitu ayani kunya yana makalai da yero ni mike tomu dura indi kama gadi mangudonoro mo fakke jirani ki mata duda romo kan bakke tebe su jara ki gudda godani chu hagaye ke sabubata gara wagga ba sadde tama oli fadda jite kan ta ni mitore chu tokko kan ni yero kana gubatu hi makalli kuni moti ayano ta anga pada oji wani hojje tama furani yero sanji tumuramani kote bula yero ni ti hoji sa hoji ganna tumure garo ji birra hojjetamu cheuge mukeset nagadan kambaranan tumur sitte sadufu moye ni ti rotti kadani gara gara ni fumachu
tombora kana akka ada oromotti nama kan jedame hundu danga umuri male dira dubarti oso hinjenne mana ke satti qabsi fatani basani gara sirni ibsa kun rawatamutti qabatani imalu jechun obbo charinet himanirum
amansan ya oromo takalati basata han isu ugwati nama lubbo kabujetuda ga gucasana kabate deba gucisu ugwata daru dura gucasana to misindura malti jira migiri jira migiri yokan damara damara sana migiri sana midan ke sati sin abata anaka muka shanti jira muka kana sunandra kobakani sa jira muka lafto jira muka amfare jira akala basaki tuda kan muka bayi jira muka muka kon kon ni ni si jira saba jira ma san kon ko kaje damu malakti ki famu tuda ko ka saratu malakti ki su sana ko ka jira magada du ka wal kabake tuda yani fa kon ni torban
qophiin ayyaana gubaa kun waggaatti si'a tokko raawwatamaa kan jedhan jalabultiidha qabamee sirnoota garaagaraatiin kabajamaa jedhan hayyuun kun bakka mijiriin qophaa'ee gubaan itti raawwatamu sanatti dhangaan oromoo nyaataa dhugaatiin hedduu qophaa'a. Akka aadaatti kan jedhan obbo Charinnet hancooteen buna qalaan dhodhoobboon cumboo cororsaa farsoon buqurii fi qalmis raawwatamee foon gosa adda addaatiin hojjetamee uummanni bakka mijiriitti walgee sirbee gammadee dhangaas waliin dhandhamee waleebbisee gara mana isaatti dacha'aa jedhan. Ibsaan kun lafa barii ibsamaa jechuunis dubbatan hayyuun kun.
kanati bayar gaji bahameti jalqaba fakkiudha lafuma yan isa warra baluti no gabaati fajirama ere gireesan habbarratti dhaqateesa kanani argu gaba gamanatti ani bahu tomboni sun guddaa ture tombora ishee akkamaa kana sinabni rufe walti qabeeti tikkidoo kagadaata ta'e guguddaa anfaadeemu karaa nufe amma deemee karaa fagoo deemee beeddi tokko wanta ta'eef jechuudha achitti dhangaan qophaa'u jechuu jira horii waliin qalatu achitti hanga godhamu amma ayyaanni sun.
Egaa ayyaanni ibsaa akka dhahaa oromootti jalqaba waggaa mul'isuuf ganna bacaqiin darbee booqaa birraa arguudhaaf akeektuudhaa kan jedhan obbo Charinnet oromoon yeroo hojii gannaa xumuree kan birraatiif itti qophaa'uudhas jedhan hayyuun kun itti dabaluudhaan aadaan uummatichaa dagatamaa dhufee fi dhaalamaa jiru bakkatti deebisuun dhaloota akka dhalootatti darbu taasisuudhaaf barreeffamaan olkaa'uun barbaachisaadha jechuudhaanis dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahii Daamxoo Finfinneerra.
Ayye irradee bine baga geessan isiniin jenna sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan afaan oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii dhaafi inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu turisti gamne piroodiyuusariin keenyaan Nagusuu Taammireeti gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee akkasumas ogeessoon ne teknika studio shantani sadafa sansin ke summesa ture andafa du moroda wan wajin tuttani fe singala fe facha kopi kenya boriti na mole de bunuti bakka jirtanuti fayyata asin genna nagatibula.